Yesu umenifanya mwana, dunia linajidai kama mbonya jicho wanilinda. Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, no one not to. Oh Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, no one not to. Umenitoa matopeni, chalalan, lanan, kule. Matope, chalala, lana, kule. Umenileta barakan, uokovun, uziman, nakupenda Yesu. Umenileta barakan, uokovun, uziman, ninakupenda Yesu. Kwako nimetiana, siondoki, wala singoki, kamwe. Kwako nimetia nanga, siondoki, wala singoki, nanganga na chukua maisha yangu, unipe yako, nifanane na wewe tu. Mana bila wewe, mimi siwezi, ni wewe tu wanitosha. Unanitosha, tosha, tosha. Ni wewe tu, no one not to. Unanitosha, tosha, tosha. Ni wewe tu, no one not to. Yes. Mimi ni mwana wa Mungu. jitu la ufalme.
Jitu
ninatembea bila woga, mwakuni loga bat hajazaliwa. Ninatembea bila woga, mwakuni loga hajazaliwa. Ninatembea na Mungu, na utisho wa Mungu kila mahali yupo nami. Ninatembea na Mungu, na utisho wa Mungu kila mahali yupo nami. Unanitosha, tosha we Yesu, ni wewe tu. Whenever I think of your love and mess upon me, I feel joy, endless joy. Whenever I think of your love and mess upon me, I feel joy, endless joy. Papa, you're so good, more than God, you're good. Papa, Papa, you are so good, more than God. Emmanuel, all is well. When God is with us, all is well. Emmanuel, Tatio, my Redeemer. Kitu gani kinitenga na upendo wako Yesu? Hakuna cha kunitenga. Kitu gani kinitenga na upendo wako Yesu? Hakuna cha kunitenga. Mana unanitosha, tosha, tosha. Ni wewe tu, no one not. Yeah.